Nohomai ki wita maki raro I o maunga te ara pueru maunga ki eki he tirohia tu kwe ki runga I tomo ana manuka te manuka hoturo Angata I arakata ura te motu ahiaro Hake I reira ka I whare kei reira tara mainu ku ngā tani whatupuna I roto ta I here here o te iwi ei.